Sabur, sar fanwer ak ñet. Nan woy borom bi nu sak. Yeen aji jubni, sar xolle leen ci aji saxji. Kuy jubal, maggal warna la. Xalam leen sante aji saxji. Xalamal leen ko xalamu fukki buum. Fentel leen ko woy, xalam mu neex sar xolle jib. Aji saxje jub kaddu, mooy jëfe lépp ko lëre. Mo sopp deug ak yoon aji saxji ngorama fess adina kaddu aji saxji la asaman soso ci batam la gangori asaman yep sakko mo bolé ndoxi geej jal yep xote geej ci mband yeen wa adina sep ragal len aji saxji yeen adina wërngal kep wormal len ko mo addu mu am santane mu soti aji saxje neenal li xet yi fexé di gantal li mbolo yi mebit aji saxji nas mu antu ba faw mu mebit mu sotil maso mas ndokle yeen xet wi aji saxji di sen yalla yeen askan wi aji saxji seddo asaman la aji saxji jere di gis dom adama yep jal ba mu toge lay nire wa adina sep mo tabax sen xol ñom ñep luñu def xamnako mbolo mu reey mayul bur ndam doole ju bare walluul jambar yaakar aw fas nax sa bop la katanu fas duk wall mané ay sax jeena jak ku ko ragal day wéro ngorom day jot bakanam diko dundal ci xif nu ngi sentu aji saxji mo nuy taxaw di nu fek ci mom la sunu xol di sedde turam wu sel lañu wolu aji saxji ngala baxé nu sangor mom lañu yaakar fi yow